been locked. DJ House.
Mr. Bidi Bam Bam. The Bang Bang. Cosine.
T-T-T-O-N.
Emiaka Jintwala. Emiaka Jintwala. Ebyenge Bintwala. Bijuisi Bintwala. Ba Exi Bantwala. Ba Exi Bannonya. Enombera ya bula muchimanyo chimanyi. Enombera ya bula muchimanyo chimanyi. Omeze enkondo, tonku taikondo. Fenu tuline bizibu na yetu vika kompombo. Regardless we move, vera hambu vamu busungu. Wanumani zimiti, hamuza etiti. We ubera vegetarian to eat a conga pedestrian. We ubera vegetarian to eat a conga pedestrian. Emiaka Jintwala, Emiaka Jintwala. Ebyenge Bintwala, Bijuisi Bintwala. Ba Exi Bantwala, Ba Exi Bannonya. Enombera ya bulamu chimanyo chimanyi. Bera ya bula munchi manyo chimanyi. Baby njagala yoku data data. Kubira chibacho chibita pita. Mwagala balunji polo ababibani. Kuvinka na zawi ani musajja. Nafite tumanyi tulimu disaster. Kidali chiba jituwe nambaba jituwe. One man is a miti hamuza ATT. One man is imiti, hamuza etiti. Emiaka Jintwala, Emiaka Jintwala. Ebyenge Bintwala, Bijuisi Bintwala. Ba Exi Bantwala, Ba Exi Bannonya. Enombera ya bulamu chimanyo chimanyi. Enombera ya bulamu chimanyo chimanyi. Omeze enkondo, tonku taikondo. Fena tuline bizibu na yetu vika kompombo. Regardless we move, vera hambo vamu busungu. Wanumani zimiti, hamuza etiti. Emiaka Jintwala, Emiaka Jintwala. Ebyenge Bintwala, Bijuisi Bintwala. Exi Bantwala, Ba Exi Bannonya. Enombera ya bula muchimanyo chimanyi. Enombera ya bula muchimanyo chimanyi.
Omuyimbi ngamba kwa omuyimbi aina ekitone ngeri osobola okuyimba. Walikodinga koda oba otandika butandisi. Wanchi kyokoledde n'ekyo oyagala tonnakifuna. Kankwanjulire aba Katuz Media abakugumu kye bayita Audio Production. Nga balina studio etukaganye n'omutindo kw'osaba producers abategeera kye bakola. Mukyo producer gw'osaba gwe tukuleetera. Songwriters, manyi kindeke ki? Mixing, mastering, hop, awo twasukka. Jangu leero tukole music alina sound omulungi. Seko. Kuba ku 0706 94 5 79 9. Obukingo na kulonga bukyali oba tukere ku studio ya Fema Kingi.
Katuba njulire aba Katuz Media abakugumu kukuba n'okweditinga ebifaananyi ebitukaganye n'omutindo. Kubeye yenseko obuseko. Oyagala soft copy oba hard copy. Kya kupostinga ku Facebook oba Instagram. Olina mbaga kwanjula bafide patizi mukolo nandiki bafide ku noti musanvu noti mukaga mwenda nyamunana tano musanvu mwenda kulwe bifananye birungi.